Sure, good to be back and hear the brother pastor give the testimony of
Ruri ho
the
molemo ho
grace of
kgutla le ho
God
utlwa
that's
moena
living little
Modisa a fana ka
girls
bopaki ba mohau wa Modimo
that's just
le
like the
moradinyana
Lord
wa hae
Jesus to do
ho jwalo ka morena
things
Jesu hantle ho etsa
amen.
jwalo ruri ho jwalo.
Now we are very happy tonight to have with us one of our guests here at the
Jwale re thabile haholo bosiung bona ho ba mmoho e mong wa baeti ba rona mona jwale ka ha re bitsa tshebeletsong ya thapelo ya bosiu bo lelekelang selemo se setjha. Motswalle wa ka ya lokileng moena Any Fendler e mong wa basokollwa ba morena Jesu Kreste kgau ya mohau. Botswale haeng la habo Switzerland ke hona moo a tswang teng, mme ke a kgola moena ya nang le yena mono ba dula Shawano jwale ke mojeremane ka setso moena Waters. Re thabetse ho ba le bona bosiung bona. Mme gape bosiung bona re na le moena ya kgabane wa tumelo Afrika Borwa moena David Du Plessis. Re thabetse ho ba hae le rona gape. Mme re nna le David re shebeletse kapa o rapela, mme morena o re file mosebetsi o moholo mmo selemo se tlang Afrika le dibakeng tse fapaneng tsa lefatshe. Moena David o mona jwale ho bua ka ona le ho o rapella pakeng tsa kajeno le manta ho etsa qeto ya hore ke neneng le ho kae hantle ho ya Afrika le ho ya dibakeng tse fapaneng tsa lefatshe.
David has had a very prominent office with the
Jwale ka ha moena David a na le ofisi e tswileng ka mahetla ho seboka sa lefatshe sa Pentecosta, o bile o tsejwa haholo baetapeleng ba baholo ba sedumedi lefatsheng ka bophara.
And has been very influential in persuading and causing as far along as we are now to help bring
me obile le tshusumetso e kgolo ho etsa ka moo re tsebang ho thusa ho kopanya mmele wa Jesu Kreste wa tumelo yotlhe ya diphuteo tsa borapedi ho sa tsotelele seo ba kereke ya bona e leng sona kapa seo ba kgatiso ya letshwao la bona e leng sona. Ke ntho eo kereke eo Kreste a e shwetseng. Mme ke nnile ka nana seo ka mehla. Ke ne ke tlwaetse ho thusa ho phutha makgomo hangata kwana bophirima. Re nyeloye moena David le ho dula ka ntle mono moo ba qhobang dikgomo ho di fetisa tlhahlobong, ho nyoloela dithabeng ho di fepa ka, ho di fudisa makgulong ka amuru. Nakong eo jwang ba ho fepa bo ntse bo hola tlase kwana jwang bo hlaha, ba nto hela jwang le ho fepa makgomo nakong ya mariha mehleng ya sefefo sa lehlwa hodimo dithabeng. Mme ke dule hodima sale mono ke shebeletse rapolasi a fetisa makgomo ao, mme polasi ka nngwe tlase kwana ya kgonang ho lema tone ya jwang, ha ba kgona ho lema jwang ba ditone tse 50, ho bolela ba ne ba ka kenya dikgomo tse 50, ha ba kgonne ho lema jwang ba ditone tse 1,000, dikgomo tse 1,000 di ne di ka feta. Monna ka mong a ena le letshwao hodima ho dikgomo tsa hae, ba ne ba sheba matshwao e hlile mapolasi a fapaneng hore di se ke tsa tswakana. Mme re ha ramuru na sa thase le mefuta yohle e fetang ya matshwao, hoba ho ne ho ena le matshwao a mefuta yohle, empa ho na le ntho e le nngwe a na lokela ho e sheba. E ne e le lesale la madi, e ne e tlameha ho ba Hereford e ngodisitsweng semolao, ho seng jwalo di sa fete mokwalong, ba di kgutlisa, ya bona. Mme ke nahana ho tla ba jwalo ka hlong, e ke ke ya ba mofuta wa letshwao le ho rona, empa ha lesale la madi le le teng mono ke sona se tla balwa lesale la madi.
And I'm very happy to have Brother David.
Mme ke thabetse ho ba le moena David le rona. Mme ke a bona moena Estel Biller o ne a le teng mona motsotswaneng wa ho feta. Ke mmona a ema kaekae morao mane le bareri ba bang bao re batlang ho utlwa ka bona bosiung bona. Mme hee, mme ke kgolo ha moena Radel le bao ba tla kena ho ba ba tla dula ho fitlhela ka kgitla. Empa le ha ho le jwalo, moena David a ke ke a dula ho fihla ka kgitla. Ke monna ya batlwang haholo hohle, mme hanghang moena Rogers a utlwela hore o mona kgele o tla romela hore a be le yena mono ka hora ya 10. Ka baka leo ho bolela ha a tla tloha a tsamaya mona haufinyana ho ya tlase kwana Louisville. Mme ke nahanne ho tla ba monate haeba ho tla loka ho moena David ha re ka ba le yena a tle a bue se pelong ya hae hore rerela ho etsa sore se morena a mmehelang sona. Bohle re ka thabela ho utlwa moena Du Plessis ho tswa Afrika Borwa. Anke ke bue sena hore mohla ke ne ke le kwana Afrika letsholong la ka le leholo le morena a re fileng lona kwana, moena wa hae ne le toloko ya ka moena Justice ke kgolwa lebitso la hae ke Moena Justice.
And a real fine family of
me ke lelapa le letle la batho bana ba ha Du Plessis. Ke nahana ho na le ke a kgolwa ke bareri kaofela ka moo ke tsebang ka teng le ntate mohlomong hape e ne le moreri mme ba tswale lapeng la batho ba batho. Moena Du Plessis o jara lebitso le leholo hara dikereke le mekgatlo ya phutheo lefatshe ho pota. Moena David, ke rata ha o ka tla jwale mme wa bua le rona, eng fela eo Modimo a e beileng pelong ya hao ho e bua, tlo o nyolohe hantle mme ke motlotlo ho tsebisa kerekeng ya ka bosung bona. Enwa ke Moena Armand Neville, modisa wa rona, mme ho kereke enwa ke e mong wa metswalle e kgabane le mohlabadi mmoho tshebeletsong ya Modimo, Moena David Du Plessis wa Afrika Borwa. Modimo a o hlona lefatshe, Moena David.
Talk. Amen. We all did. Brother David, hurry right back and be with us again. That's very
good. Amen. Bohle re entse. Moena David, potaka khutlele ho rona hape ho hotle a holo re thabile ka nnete. Moena David o buile dintho tse ding mono e ka nkabe ke nkile pene ya ka fela, nkabe ke dingotse fatshe. Empa ke tla hopola ditloholo, ditloholwana.
Well, we sure appreciate the visit of our brother. And he is was the connected with the World Conference of Pentecost.
Sheri hlere ananela leto la moena wa rona me o ine ile o amana le ba dumedi ba World Conference of Pentecostal. Me ke mona e moholo moleng wa sebetso ya hae le fatso porta. Me re le hlono le busung bona go ba le moena David go bua le rona busung bona ba selemo se secha. Me le bona se ba bana ba ba holo ba sina hana ka morena wa rona. Na hana ka mohlanka wa hae e moholo.
Now I believe that tomorrow, being New Year's, it's just a few hours.
Jale ke dumela hore o sane ka ha ile simo se secha, e se le di hora tse mmala jwale. Mme ke tshwanetse ho tsamaya ho seng haholo. Ka ho ke hopotse ho bua nakwana. Ha o ka loka ho Moena Neville, Moena Bila le bareri ba bang mona.
Won't take much of the time, and I think if we'd say amen,
nke ke ka qeta nako e telele. Mme ke nahana ha re ka re amen, ranto ya hae e ka ba molaetsa o hlollang. Mme re ka leboha Modimo ka seo re nang le sona mona bosung bona. Mme jwale empa e re ka ha bona e le bosiu ba selemo se setjha, re thabisana ka mmuso wa Modimo ho rera ho fitlhela e ba selemo se setjha.
And I've got to get up in the morning real early, way before day.
Mme ke na le ho tswa ho seng haholo ka majeke le pele tsatsi le tšhaba. Mme a ke motjha jwale ka David. Mohlomong ha ke ikutlwe ke le motjha jwale ka yena. Oa ehlile o moholwanyane ho nna. Ke a kgola ka dilemo tse supile kapa tse robedi, mohlomong tse leshome, empa ruri ke kganare ya mollo ho Modimo. O tsamaya dimaele tse 250,000 selemong sena bakeng sa mmuso wa Modimo. Leetong la hae jwale ho rera ha Moena Rogers, mme hosane o tla ba mmoho le ba bang kae kae le kgutlela kwano ka manta. Mme ke tshwanela ho kopana le yena ho etsa ditlhophiso tsa leeto le tlang le haolane lefatshe. Mme re lokela ho fihla Afrika ka moo ke utlwisisitseng thapama ena ka hlakubele ena e tlang. Ke tla kopana le Clayton Sunmore ho tswa Full Gospel Christian Businessman vekeng ena kapa e tlang ha e qala ho etsa ditlhophiso tsa Jamaica, Haiti. Veke e tlang ke ya Kentucky kapa tlase Georgia ho tshwara dikopano tse mono, ho kgutla hantle le ho theohela ka Kentucky bosiu mona le bosiu mane ho tshwara dikereke tsena, le ho kgutlela hae hantle ho tswa moo le ho ya Atlantic City bakeng sa ho qala ka 27 ho fihla ka la 30 le ho tsamaya mono hoseng hala pele le ho qala Kingston, Jamaica mono lebaleng le la mabelo bosiu moo bakeng sa kopano ya matsatsi a leshome mono, le ho tloha mono ho tsamaya jwalo ho kena Haiti le kaekae. Ha re tsebe re ye kae ho tloha mono ka moo morena a tla re tataisa fela. Jwale tsena ke tse ntseng di etsahala, le ya bona. Ha ke so re ee, David o mona, Clayt o atla, Gordon, Moena Gordon Lansley o atla bakeng sa Amerika Borwa, mme ba bang borakgwebo ba Bakreste bakeng sa Amerika e buang Selatini, mme Moena David o bakeng sa Switzerland, Germany ho thewa jwalo.
You keep praying.
Empa ha re so tsebe le nalo rapele. Ha ke batle ho ya kae kapa kae pele Modimo a re tsamaya. Le ka tsebo ya ka e kgabane. Ha o le jwalo, ha ke utlwa ke susumetswa ho tsamaya. Ha ke theoha sefofane ke mme o sa totole seo ke mokgahlano e leng sona. Nka re ke tla ka lebitso la Morena Jesu. Ke leboetse David, setswale seo re bile le sona mmoho. ba monna enwa ke monna wa maemo empa o hlile o dumela tshebeletso ena ya morena o hlile wetsa jwalo me mabitso a rona a amhangwa mo le fatseng o pota na le moena David.
And I'm so glad to have
me ke thabetse haholo o ikamanya le monna ya kang eo empa metswalle ke ananela ho empa ntho e fetisang eo ka ratang amahangwa le yona ke Jesu Kriste mora wa Modimo e moholo eo. Jwale moena nebe le ba bona ba tla bua metsotso e mmalwa empa ke batla ho bala fela ntshwana e tswang lengolong jwale mme ho tle ke a kgolwa bosiung bona ba selemo se setšha ho bona bareri ba fapaneng le tsela eo ba atamela mohloduthero le seo ba se buang le tse jwalo mme monna ka mong a ena le mokgwa wa hae wa ho rera le a tseba Modimo ha re etsa re tshwana o re entse re fapane o re entse re fapane sebopeong sa rona o entse lefatshe le fapane le dithaba tse kgolo le dithabana makgulo mahwatata dipalesa tse kgolo tse tshweu dipalesa tse boputswa ba lehodimo le mefuta yohle e fapaneng o re etsa re fapane fela ke phetho o etsa hlo e kgubedu le dihlo tse ntsho dihlo tse sotho hlo e tshweu ho nona bosesane bolelele o le eng hape le ya bona ompa fela ompa a re etsa ka ho fapana fela Modimo ke Modimo wa dintho tse fapanang mme ke batla ke rata ho ha o jwalo ho lona empa ke ntho e le nngwe ka dinako tsohle banna banna ke rata sena.
So let us turn now in our scriptures over in the book of Saint Matthew, Saint Matthew's Gospel, beginning with the fourth verse.
Ha re phetle mangolong jwale bukeng ya mohala le di Matthew evangeli ya mohala le di Matthew ho qala ka le temane ya bone mme ke batla ho balla hore balla mohlodi thero morena a re thuse mohala le di Matthew kgaolo ya bone.
I believe before we read, let's pray. Gracious Heavenly Father, it is again with grateful hearts
that we approach this new
year.
Ntate ya lehodimo ya mosa re boela re atamela selemo se setšha ka dipelo tse thabileng mme re atamela wena re bile re o tlisetsa mathata a rona a kgale mme re o kopa wa latlhela lewatlena tebalo mme o se tlhole o re gopolela dibe tsa rona le ka mohla mme e ka re ka se lekole fela seemo sa rona sa semoya empa ya rona e ka re ka lekola se setswalle sa rona le wena mme o re tshwarela dibe tsotlhe tsa rona mme re kopa moya wa gago go sebetsa le rona bosiung
bonamme
ga o ena le o sa hlwekang ka o rona morena se latlhele gole jwale ka ga botšhabela bo le gole le bophirima se latlhele lewatle na tebalo re setlhole re se gopolelwa gore re kene selemong se setšha sena re hlwekile re tlatswitswe ka madi a konyana le go itukisa a sekete magolo a robo mashome a tsheletseng ena e be selemo se segolo seo re kileng ra o sebeletsa ka sona re fe go se fetisisang go go ngata-ngata dikopano tsena tsotlhe tse tsweletseng morena tseo re di naganang le moena Duplessis lefatshe o pota go ya asia le godimo Europa le gotlhe-gotlhe o potoloa morena e ke e be thato ya gago le maatla a gago a tla re etelela pele dinthong tsena mme ga re ka suta tseleng ya gago e kgetheileng moya o halang o ke o be kututseleng le o re thiba morena le o re gotlisa tulong e e nepaetseng fana ka sena tlhono lefatsa kerekana ena morena e batla e se e atamela dinomo tse masome a mararo ke a kgolo e eme mona jwale-jwale ka segopotso sa mogau wa modimo go batho ba ithobileng re a rapelang tate gore o tlhono lefatse moena Neville Modisa tlhono lefatsa kereke yotlhe
the song leader, the pianist, and all the laity.
Shona lefatsa di tracity, batikoni, motho ya bintsha moletsi wa piano le phuteo yohle, emo le emo, mesuwe ya sekolo sa Sonta, hohle, morena re ke re hole mohaung wa hao monongwaha, le ditho tsa rona di eketse haholo, le mohau wa hao o be mongata hore ho feta dilemong tse fetileng, fana ka sena ntate.
Now help us as we approach this text that we're fixing to read.
Jwale re thuse re sa atamela setlhogo sena seo re itukisetsang go se bala lentswe la gago mme ke wena fela morena ya ka kwagololang mme re o rapela gore abela ona bakeng sa mmuso wa modimo ka lebitso la Jesu Kriste amen.
announcing just now what I have chosen for a text for the next few
months. Ke tsebisa jwale seo ke se kgethileng bakeng sa sehlooho metsotso e mmalwa e latelang. Se fumanwa lengolong mona, mme ke tla se bala. Se bitswa, ke batla ho se bitsa hona, ho tloha mohlango. Ke ne ke sa nahane ke boletse bosiu bo bong, ke ne ke sa kgole hore ke tla theola kwano, ka metso wa ka o ne opa, mme mosadi wa ka a re ho nna maobane kapa maoba a re, jwale ke kgola o sa tlo ya kerekeng, mme ka re morati wa ke kgolo, metso wa ka o bohloko wa o.
And then no more than that night.
Me aba bosiu bo bo ya re ha ke dilwa fatse ke tshwara lengolo ka thulana le sena. Moena Softman o ile a fitla a re o tla ya kerekeng o sane bosiu ka re eya ke tla ba teng. Mimi danche ba ya ba ore ha ke utlwisise ka re ha ke a o lebella wetsa jwalo wa bona ka re kapa mang fela motho ya telwang pele ke moya wa Modimo le ka mohla ha ke a utlwisiswa morena wa rona bana ba sa mo utlwisise e ka o bua ka tsela e nngwe motsotsong o mong le ka tsela e nngwe motsotsong o mong mme ke sebakeng se seng e ke o bua ka ntho esele ka nako tse ding ho ne ho bua Jesu ka nako tse ding ho ne ho bua Modimo le ya bona. Isita le barutwa ba boletse mo nqetellong hore bonang jwale o bua pepenene jwale re a utlwisisa le a bona mme Jesu a re le a utlwi mme jwale le a dumela le a bona ka morao ho mono ga o kgone o etsa ho ba o tsamaiswa ke moya mme ha o qala o etsa ntho e nngwe o iphumana o ipona o Modimo o batla ho sebedisa sebakeng se seng o lokela ho ema mona le ho ya mona ho tsamaiswa ke moya fela ke batho ba ile hang ba mekgelo ba nang le bophelo boo o batlang ho bo kgethela Modimo.
And then I always say this.
Me ka mehla kere ke tla etsa hona ha morena a rata le ya bona. Ha ke etsa mang kapa mang tshepiso ke tla etsa ha morena a rata. Le ya bona me ka hona jwale ha se thato ya morena ke tla be ke tla bua ka molaetsa ona ha morena a rata a ka mpitsa hantle molaetseng ona ho tloseletsa ho ya California ke ne ke tla lahla hohle ka thoko mme ke tloseletse ya California ka lebelo leo nka le kgonang. Mme ke batla ho phela jwalo, ha ke batle letho le ntlamang, ha ke batle letho le leholo kapa ho hong ho itseng moo ho qosang dimilione tsa didolara mme o tshwanela ho fumana tjhelete e ngata letsatsi le letsatsi ho ntlama. Ke batla ho ema moo ha morena a re ke batla o theohele mona bathong bana ba bahlano fela empa theohela mono mme o dule mono ho fihlela ke ho bolella ho tsamaya ke batla ho ya mono ha ke na boikgethelo fela. Le ha mpata ho ya mose ho mawatle jwale ke ena moo e leng teng ke buile fela ka ho ya Germany kapa ho ya Afrika mme mosadi e mo yanang le dimilione ka yona nako eo moya hallang o nong tshusumetso ya Afrika a re ke tla tsietsa leeto ke lefele ntho yohle ya lona le ya bona ke phetho hobaneng ke lokela ho tota ka tjhelete le dintho a dikitsa ntate wa ka tsohle. Le ya bona a ka bua le monna eno wa morui kapa monna yano wa morui kapa batho bana kapa batho bane mme ke sa hlokehe ho touta ka yona ya bona Modimo o e hlokomela yohle moena Roy ke ona mokgwa wa ho phela motlwela a hlokomele tsohle ho hotla ho. Jwale ha re phetleng mangolong a rona kgaolong ya bone mme re qalelle ho bala temana ya 12 ya kgaolo ya 4 ya evangeli ya mohalaledi Matthew.
Now when Jesus had heard that John was cast into prison,
Itse a Jesu a utlwile hobane Johanne o kentswe tronkong a ya Galilea. Falla Nazareta a ya aha Kapernauma motse o pela lewatle naheng ya Zabuloni mane Neftalime.
That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet saying, the land of
hore ho etsahale ho boletsweng ke moprofeta Isaiah ha re lefatshe la Zabulone le lefatshe la Neftali tseleng ya lewatle motse wa Jordani Galilea wa ditšhaba.
And to them that which sat in the regions of the shadow of death,
setšhaba se neng se dutse lefifing se bone lesedi le leholo mme lesedi le tšhabetse ba neng ba dutse dinaheng tsa lefu le moriting wa lona. Ho tloha mohlango Jesu a qala a ruta le hore ba kang hobane mmuso wa mahodimo o atametse.
I want to speak on the subject, and from that time, you know, as human beings, we all,
ke batla ho bua ka sehlooho mme ho tloha mohlango le a tseba jwale ka motho bohle re nahana ka dintho ho tloha ka nako e itseng ntho e itseng le e itseng e etsahetse mme ho tloha mohlango.
And now, many times you meet an old man or an old woman, And they like to refer back to a time that
Me jwale hangata o kopana le monna moholo kapa mosadi moholo mme ba rata o hetla morao mohlanto e itseng e ne e tshala e leng eo ba ka e qohollang ka o hlaka le hore ke hona mohlang oo.
Now I suppose there's practically all of us here tonight could call to remembrance of certain things that
Jale ke a hola bo holo ba rona mona bo sung bona bo ka hopola hopola dintho tse itseng tse tsa itseng kana ko itseng ho tloa mohlang o ntho ya fetoa.
Such and such a thing. It happened at that time and from that time.
Ntho ena le ena e etsa itse mohlang o mme ho tloa mohlang o ya ba ho fapane mme ke ntho e ntle ha re kgona.
Some of those memories of things that we think of is worthy things that change.
Me ka hara emenya mehopolo eo ya dintho tseo re di nahanang ho fetule dintho tsa bohlokwa le dintho di teng tse seng bohlokwa ho di hopola.
For instance, if the woman of an ill fame that she said there was a time that I was a good righteous
woman girl. Nkile ka ba ngwanana ya imametseng ya lokileng ya itshwereng hantle mme bosiu bo itseng kapa sebakeng se itseng ha e tsala ho itseng mme ha e sale le mohlang oo a tsamaya tseleng e fosahetseng bophelo ba hae bo sentswe ke sebe bo tshwele lefifi mme o se a emetswe ke kahlolo fela empa a ka hopola ho tloa mohlang oo o itseng e etsaetse ha a nang ka tsela e phoso. Monna wa letawa bosiung bona diterateng ya lekang ho tlosa mahlomola a hae ka honwa o ka monka jwale ka ha ke ne ke etetse setheng sa matawa mona nakwaneng e fetileng New York setsi se seholo sa matawa.
I was walking with a certain minister and there laid a man, oh, just plenty of man, harmless, helpless.
Ke tsamaya le moreri ya itseng mme monna o ne a robetse mono oo go ena le banna ba bangata fela ba senang kotsi ba senang thuso diaparo tsa bona dikolobile ka pele mme ditedu di tletse difatlhong tsa bona mme ba le maemo a nyarosang fela mme ba sena kotsi ho hang.
And this minister said, pick that one up and just ask him. Now I went over to this man which was laying with
ya ba moreri ena o re nka yane mme o ke o mmotse fela mme ka ya go monna eno ya neng a robetse leoto le leng le beile godima bampara ya koloi mme tlhoo ya gae e robetse seterateng mme a sa ka kgona go ya ka dinako matlwaneng o a le maemo a nyarosang fela. Ya ba ke a mo tshwara mme ka re na o ka bua mme a sa batlong karaba ka go moreri a kgumama a tseba mokgwa o sebetsana le ena go feta mme a mmotsa o mang.
Mme
ketelelong a mo tsosa go a bileng a re ga o ka nthakela seno le o fumane a ne a kgona go supa banka eo a bile moporesidente wa yona.
He said, we are preachers. Could you tell me what took place?
Che arialo ribareri. Now complela se tsaitsi. How can tsepisa se?
Che nerke ke raitsa jwalo kare.
Nke ke ka iketsa mahlomola a ha o ka mahlomola a mang ke batla ho thusa.
All his story, he come home one night and
Balea hae yohle, bosubo bong a fitla hae, mme ho beilwe seo a se bitsitseng lengolo la John ya ratehang hodima tafole. Ha o le jwalo, mosadi wa hae o ne a mo siile, o ne a mo rata, mme a nkile bana ba hae, mme o ne a hladilwe, mme a matha le monna e mong.
I went down to the saloon.
Mme a re ke sa tsebe seo nka se etsang ho thunya ke pshata boko baka. Kapa hore ke etseng ka hona ka ya bareng mme o tloa mohlang oo ke o moana le teng ho jwalo lefatsheng ka bophara.
The liar. You might take one, as I said to a man one day that I thought was
Motho ya leshano o ka kota e mong jwale ka ha ke nkile ka bua le mona tsatsi le leng eo ke ne ke nahana a etsa metlae mme ka fumana hore o buile mashano a mangata ho a bileng a dumela ho ona ka boyena mme ka re gobaneng o etsa jwalo mme ka dula ho qoka le yena ka re ke batla ho botsa dipale tseo di hlaha haholo hore batho ba ka di dumela.
Was a little boy that was raised in a good home. And he said,
are la pele le o kile hopolang ke le bua are ke bile moshanyana ya holetseng lapeng le lokile mme a ka tswa ka tsuba di sakrete tsa silika ho iketsa bohlale fela mme ka ja kofi ho tima le phoka moyeng wa ka mme a re ke etsetsa ka morao ho tshumela ya kgale ka morao ho ntlo.
And he said, I'll never forget when mother caught me up and said to me,
mme a re nkeke ka lebala itse ha mme a nkgaoletsa mme a re ho nna mora e re ke nkga moya wa hao mme ka bodula moya wa ka sefatlhong sa hae mme a re o jele kofi ho tima ntho e nngwe moyeng wa hao o no ntse o etsang na o no ntse o tsuba disakrete.
And he said, something told me to tell her the truth. He said, but I said, no, mama, I crossed my heart.
Ntho e nngwe ya ntaela ho molella nnete a re empa ka re tshe mme sefapano ha ke a tsuba disakrete a re mme o tloa mohlang oo ha qale ya ntho ena.
We can all find something and begin it at a certain time.
Kaofela re ka fumana ntho e qadileng ka nako e itseng mme o qala ka nako eo ho tswela pele dintho tsa fetoha.
There's other worthy things that we could think of.
Mme dintho tsa bohlokwa di teng tseo re ka di hopolang banna ba maikemisetso a matla ba lekile ho qala dintho botjha ho etsa dintho tse itseng ka nako e itseng.
For instance, when electricity was first found by Benjamin Franklin and it was able to conquer it,
ho etsa mohlala mohla Benjamin Franklin a na fumana motlakase la ho qala mme ba kgona ho khaneha ba qala ba re ho tloha ka nako ena ho tswela pele dintwa di sa tla ba teng hobane ho motlakase ona o ka kengwa meterong ka matla a maholo hakana ho fihlela ho se motho ya ka o tshelang bana ba ikemiseditse botle.
And right after the First World War, when the Kaiser Wilhelm signed the Treaty of Peace, we were told here in America, I was a boy of about 9 years old.
Mme hantle ka mora ntwa ya pele ya lefatshe mohla Kaiser Wilhelm a ne a saena selekane sa kgotso re ne re bolellwe mona America ke le moshanyana wa dilemo tse robong empa ke hopola mohla batho bohle ba ne ba re re ke ke ra ba hlola re ba le ntwa e nngwe ho tloha hona jwale ho fedile empa ra ba le ntwa e nngwe.
I'm on the great UN, or I would say before that they formed what was called the League of Nations, and they said, now we'll have no more wars because we've got a League of Nations that will patrol
the world. And if there is a war, we'll have a League of Nations that will patrol the world. And if there is a war, we'll have a League of Nations that will patrol the world. But I'm saying, banna bana ba tswa nna heng engwe le engwe ba tla ya mono mme ba dise lefatshe empa ya hloleha ba tswela pele ho lwana mme UN e tla ba jwalo le yona. Re bolellwa jwale ka bolipi bo reng hosane bosiu kapa sonta bosiu yena monna ya lepileng phela haba ka o nepa wona motsotso oo difofane di ne di tla e ruthutha o buile a re Sontaha bosiu ka kgita diperesente tse 75% tsa maamerika e tla ba molora hore russia e tla thunya dinaha tse kopaneng ka bomo bosiu ba sontaha sena se tlang ka hore ya 12 yena motho ya lepileng Pearl Harbor ha ba e phatlalatse ho batho ba ka ferekang ha ke e dumele le ya bona tjhe hobane le ke ke la mamella ntwa ya thoma e nngwe ya bona e lebelo ho feta moedi wa modumo ka mona re tla e tsubilela kwana mme lefatshe le tla phatlowa dikotwana ho na le ntho e tlamehang ho etsahala le jwale pele jesu a kgutla ke hantle.
For instance, the young married couple, there was a certain time
ho teya mohlala banyalani ba batjha ho na le nako eo banyalanang ka yona mme ba kopantse dikano tsa bona mme ba itlame e mongwe e mong botshepehi ba bona.
And they said that we will love, honor, and cherish each other as long as we both live.
Me ba boletse hore re tla ratana, re hlomphane, re thabelane ha fela re ntse re phila empa o fihle nako e ho etsa etsintho e itseng.
All these things are, there's a time when something happens. And maybe all their bows and all the nations, they had good intentions.
But all come again.
All become fumbling between the feet of man. With all the good intentions we could have, but all must come to an end. But there is a time that where man can come to
kama ikemisetso ohle amat a re ka bang le yona empa ohle a tshwanela ho fika pheletsong empa na ho ya ho fika nthong e sa feeling e teng ho motho ke mohla motho mohla motho a kopana le modimo ke mohla ho etsa halang ntho e itseng e sa feeling.
We do our mistakes and we make our vows on New Year's night to only break them the next day.
Re etsa diphoso tsa rona, me re etsa dikano tsa rona, bo shumba selimo se setsha, me re boela re di robetsa tsile latelang. Re phetla makaphe a matsha, me re ngola dikano. Me re ha ba priest le ha re etsa jwalo empa makotoliki a etsa jwalo. Le ho ipulela, le ho ngola boitlamo. Me re a le tareng le ho phetla makaphe a matsha. Empa tsohle ke le fela.
For the next time somebody crosses our path or something, that old temper
of God will come back again. Ho ba fapana le rona ka pantho engwe mabifi a gale a boela a phatloa nako le nako a re kena bothateng e boela yetsa hala.
But there is a place where a man can come to a time that will change him forever, for eternal. He that will come to me,
empa motho a ka fika sebakeng nakong e ka mo fetolang ka mehla ka o sa feleng. Ya ka monna nke ke ka molahla ka ntle. Jesu o itsalo. Motho a ka tlhao modimo. Mme ketelo ya hae yohle ya busa feeling e fetulwe. Mme motho a ka kopana le modimo. Mme a ke ke a hlola a tshwana le ka mohla.
You can't meet God and ever remain the same person you are.
O ke ke wa kopana le modimo wa dula o le motho e o bileng yena. Ha mo hlano hela o tla ba motho e mo be o feta pele ha mo amohela o dalo phelo bo sa feleng me o tla o tsusa ka letsatsi la bofelo ka tshepiso ya hae.
There was a time when there was a man called Abraham who come down out of the Chaldeans.
O kile ha ba le monna ya bitswang Abraham ya tswang ho Bakalde me a ile motseng wa Uri me ile monna ya lukileng monna ya molemo.
Perhaps maybe he might have
Mohlomo ho ka etsa hore o ne mohlomo ntatae a sebeletsa medingwana ya bohata ho ba batswa ba Babilona. Me ile motho ya tloileleng fela me a ntse a tsofala a le mashime a supileng le metso e mehlano. Me mosadi wa hae a le mashime a tsiletseng le metso e mehlano.
And Abraham one day when he was perhaps out in the field hunting or
me Abraham ka tsileleng mohlomo a tswile ho yana heng ho tsuma ka pa seo ana se etsa a ga monoko tshwai ka pa seo mo sebetsi wa hae o ne le sona a kopana le modimo ne o tloa mohlango ke a fetuile.
He could call things that was not as though they were because he had met God.
Ke a gona o bitsa ntho dintho tse siyo e ka hoja diliteng ho ba kopana le modimo a tseba motsutsu le hora e wa kopana le modimo ka ona ya mo fetola mme modimo wa mmiletsa o fetwa ntata di chaba chaba mme a dumela modimo le tshepiso ya hae ho ba ane a kopana le modimo.
25 years later
dilemo tse mashome a mabedi le metso e mehlano ha morao ba ne ba hlalosa ba le ka ho mo nyokgolosa ho molela ha a dumetse ntho e phoso empa bibele itse a na a ipha maatla ka dinako tsohle a ntse a rorisa modimo ho ba a tsebile hore modimo o ne a loketse ho boloka tshepiso.
It changes his makeup.
Ke mohla motho a kopana le modimo ho fetola sebopeo sa hae ho mo fa kutlo e kgolohadi jwale ka ha ke ne ke bua bosiu bo bong. Motho wa tlhao o na le dikutlo tse hlano fela empa modumedi ha a kopana le modimo o fumana ntho e fapaneng ke kutlo e kgolohadi e mo phahamisetsang ka hodima meriti.
It makes him believe things that's impossible to come to pass. He still believes they will come to pass because God.
Ye tsa ho ra dumela dintho tse kekeng tsa etsahala. O santse a dumela hobane di tla etsahala ho ba modimo o itsalo. Ha motho a kopana le modimo ntho e nngwe e a etsahala.
There was a time when a Man had been trained in all the wisdom.
Ukila ba le mohla monna ana a kwetlisitswe bohlaleng bohle, ho tuta modimo yohle a lentsola modimo, a letsiba ka botlalo a rupeletswe, a ena le dikhautsohle.
He was so smart until he could teach the Egyptian scholars and their teachers.
A hlalefile ho ana ya ka rupela ba rutei ba e gepeta le misiyo ya bo. A etsiba ka ofela ka botlalo. Empa ile le kwala ka yo a matha a potela lo hata teng ni a alusa manku a motho sile empa a fihla mohla modimo a kopana le yena sehlatseng se tukang me o tloa mohlango ho tswella moshe a fetuwa ho ba kopana le modimo sehlatseng se tukang le sefahlao le sefahlao le modimo a keke a hlola a tshwana le ka mohla ha monna kapa mosadi ha ke tsotele bongata ba dikano tseo o di etsang kapa o phetla makgape a matšha a kae pele o kopana le modimo o ke ke wa fetoa empa gang fela ga o kopana le modimo jwale o fetotswe ka
metlha
ga ya fetola moshe fela e fetotse iseraele e fetotse e gepeta ya fetola lefatshe lotlhe ka nako eo goba monna a le mongwe a kopane le modimo mme a monka lentsweng la gae
to meet God face to face and talk to him.
Seo re se tlhokang ka jeno. Ke hore motho emo a kopana le modimo sefahlelo le sefahlelo. Le u bua le yena.
Maem.
Ha ba nna ba kopana le modimo di ntwa di a fetwa e hlile. Ke wona fela mogwa o re ka fumana dintho.
And from that time on, Moses the coward, Moses the one that was running had been changed and from
Ne utlwa mohlango Moshe wa lekwana Moshe ya ne abalia o ne a fetutse Ne utlwa mohlango ya ba mohlango wa more e sebetsa jwalo ka mehla ha motho a kopana le modimo di ntwa di a fetwa o kidi abale ngwana na sa fitile limo tse le shumele metsi robedi kapa mohlomong a sa hola hakalo ya ne a libile sidibeng ho sengwe hong ho khella nkgo ya metsi tlase Nazareta
She believed, she had faith, but that morning she met God.
Ile ngwanana e motlenyana a dumela a ina le tumelo empa ho seng ho a kopana le modimo. Me modimo a molela ntwe engwe me a dumela. Me a fetula tsela yohle ya bophelo ba mosadi. Dumo etsa ya sa shwing libitso la haene le Maria ma morena Jesu wa rona.
The little lady was just an ordinary little girl.
Mufumatsana eo e le ngwana nyane ya tloile ileng fela empa go pana le modimo me o tloa mohlango ho tswela pele ntho ya etse hala ruri
o di
laba le monna ya bitswang Petrosi motshwasi wa kgale wa dihlapi ya gohlaetseng mohlomong a gohlaetse ka moo ba ne ba kgona mme mohlomong e le motho hadi ya leqhoko
because here some time ago I seen the play called The Big Fisherman and I thought it was a very good description of Peter because he
ba se khale mona ha ke bona tshwantsiso e bitswang motshwasi e moholo wa dihlapi kana hana ine le tlhaloso e gabane ha holo ya Petrosi ka bana ine le thakane le ya khale le go hlaetseng a sa tsotele letho aba tla sa dumele letho empa ka tsetsile leng a kopana le modimo me o tla mo hlango a fetulwa o tla mo hlango o fetwa mo apostola mo rena Jesu Kriste
as brother David Duplessis What's telling us a while ago about
Jaleka ha moina David Duplessis ana re bolela nakwane e fitileng ka Saul wa Tarese mulayane a tshwere aparo tsa babolai ho ne a paka lo ba paki ya lifula Stefane moshela tumelo
letters in his pockets to go down to the
a tshwere mangolo mikota nenye hai ho thewa ya ba eletsi ba dikereke le o hlahlela batho ba ne ba etsa le rata le leholo ba hlodiya mme ba rorisa modimo
in the sight of the Pharisees. He was a Pharisee of the Pharisees. But one day, he was on his road to Damascus, and he met God.
Ile munaye muhulu mahlong aba farisi, ile mo farasi wa ba farisi. Empa ka tsileleng, ona le tsilenye ha e ya Damaseka. Ni a kopana le modimo. Le sedi la khaya la motela hare. Me o tloa mohlango ho tswela pele ya se hlole e ba Saul wa Tarese empa ya e ba Paulosi mona e go kobeditseng motho ya bonolo ho ba kopane le modimo me ya mo fetola
I was a leper laying at the gate all the remedies of the medicine
hona ho ina le mo le pere ya robalang khorong dipheko tshohle tsa miliana di sa khone mo phekola di so tsa haetse boladi di pitlile ho mahlo matsho a hae ani nga sa khone ho phama hape me maotu a hae a sitwa ho ahula.
But he met God one day coming out the gate and he fell down in worship and said,
Botata ba hae bo sina tshepo empa a kopana le modimo ka tsatsile le a tswa gorong ya ba witiela fatshe me a rapela le hore ha o rata o ka nthwekisa me a re ke a rata hlweka me o tlwa mohlango ke a sina le pera ho be ane a kopana le modimo.
There was a blind man sitting by the side of the road.
Monna wa sefofiana di tsipela tsila a sa gone o bona le sedi le lefifi ho se letho le mothusang.
One day someone come walking out of the city of Jericho.
Ka tsile le motho a tswa motseng wa Jericho a tsama me ya re ha kopana le modimo me utlwa mohlango a gona o bona pono ya hae ya khutlela ho yena.
The side of light had broken to his eyes and he could see.
Pono ya le sedi ya phunyeletsa mahlong a hae mo ya boela bona ho bane ho tloa mohlango ha ne ya kopana le Jesu ya e ba motho ya fapane a buseletsa pono ya hae.
When a person meets God, something happens.
Motho a kopana le modimo ho na le nthwetsa la nruri.
There was a young man one time, no doubt a good citizen of the country.
O kile ha ba le mohlankanyana ka nako engwe ntle le pele ha ile mo a ya gabano wa naha empa a kenwa ke meya me a le mobi ho di tronko di ne di sitwa mo tshwara me ba mo tlama ka mahlahlela me a ina le ligion ya matemona ka o yena ho ane a gaola mahlahlela a itokolle me matemona a mo khannela mabitleng mo a bileng a dula teng me a nka majwe me a gohlala ho a bileng a itlhabaka o ile le thaka le tshabehang ine re ha me ya yeo e motlwela ntle le pele aelo a nahane ke etsa mona me nakong yona yeo matemona a boele ho yena le o mohlabaka le o motabolaka.
But one day he met Jesus.
Hallelujah.
And from that time
empa tsatsi le leng a kopana le Jesu me o tloa mohlango ho tswela pele lehlanya la kgadara la kgutlelwa ke kelelo ya lona e ntle le apere le dutse maotong a hae.
He could go back home as a gentleman. He could return to civilization. He could go back to his
a khutlela ha ile mong hadi a ka khutlela tswelo peleng a ka khutlela ho baratuwa ba hae me a kare ho tloa mohlango ke fetotswe. Eya,
one day yonder on Calvary, when God and death met face to face,
ka tsa tsile leng kwa na Calvary mohlamo dimo le lifu bana ba kopana swahla le swahleo mohlabo philo le lifu di kopanang empa ke mohlabo philo Kriste ani a tsumula tsenene ya lifu me o tala na kong eo lifu a le sana tsenene ho lona ke thabetse ho haholo.
Death and God met together. Death hasn't been
mudimo lifu le mudimo ba kopana mmoho e sa le lifu le fetuile ha le sana tsenene ho lona.
The Christian believer can walk right into its face and say,
"Mudumedi wa mukresta ka tsamaela ka plus fa tla o salona aba are. Wena lifu tsinini ya hawe kae? Libitla tsholo ya hawe kefe. Kopani. Dikopana le modimo di le pedi e sale di fetwa o tla mo hlango.
No man can be the same. Nothing can be the same.
Motho a ke ga hlala tshwana. Ha o le thole ka nna la tshwana, ha le kopana le modimo. O ke ke wa hlola o tshwana.
I can remember laying on the hospital bed. The doctors give me 3 hours.
Ke sa opola ke robetse pelo ya kae wotla magetlo a le shumela metsi sipileng ka motsotso ka go pala le modimo ha isa lo tlo mo hlango ha ke sa tshwana le pele.
Something happened to me. No one can tell me any different. Bill Branham died.
Ntho e nngwe e tsaetse ho nna ho se motho ya ka mpela ntho e fapaneng. Bill Branham o shwile ke kopana le modimo mme ntho e nngwe e kena ka ho nna ga ke sa tshwana o tloya motsotsong oo ke ne ke kopana le yena o mphetotse o nkentse ntho e fapaneng. Ke ne ke sa etse kano ya selemo se setšha empa ke kopane le modimo. Bana le basadi ha o kopana le modimo wa fetoa bosung bona re etsa dikano tsa rona tsa selemo se setšha ho kgutla o se go latelang ho di roba tsatsi le latelang ho di roba empa seo re lokela go sietsa ha se kano ya selemo sa setsha empa re hloka go kopana le modimo se fatlhe le se fatlheo le o fumana bophelo bo sa feleng go tswala ke moya wa hae.
Was an old man one time, and he couldn't make up his mind. The devil kept beating him.
One day out, he was down a stone. 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 He was down e ke be se hopotso satan ha ka tla ho nna hape ke tla o supisa thupa ena ke tla o bolella ha ke kopana le modimo hantle mona me o fedile ho tloa mona ho tswela pele ke seo re se hloka mo hlomo ke se thupa na he empa kai kai phapusing e ka se phiring se bakeng se seng e seng e oh busung bona ho tla tswa mo golo a dikano ho tla tswa dikidi tsa tsona me isa o re tshwanela ho dietsa tsohle hape re tla re re tatela le shano re tatela ho etsa sena me re ka sutisa mabifi ya rona re ka sebeletsa modimo o feta re ka etsa sena ka pasani ka pasesing re mpa re fumana fela ho re ke le fela seo motho a hlokang ho sietsa busung bona ke ho kopana le modimo sefahleho le sefahleho me utlwa mohlango ke se bua se fetuile. Hallelujah.
Oh, I wish I could tell it in the way that I believe.
Oh, e ka nka e bulela ka moke e tsebang ka teng. Empa ha motho a kopana le modimo o fetuile, ho tla motho song o. Matsatsi a hae ohle ke ka hlo a tshwana. Ho ba ona le bophelo bo sa feleng.
He's a new creature.
Ke se bua se se tsha tsohle di fetile. Me tsohle di ntshafatse ho yena. O shebala a le motho. Mona ya kula ya ka fika ka plaster sa modimo, modimo dinga ka ditse, o tla shwa. Empa a ka fika ka plaster sa modimo, a rapela bothata ba hae, o tla tloa e le motho ya fapani, le o tloa nakong eo ho tswela pele. O ke hopola mo Congress upshore. O na ke tle le dilemo tsa mashine a tsile tsile metsi ya tsile di situlong sa bakudi. Bushumbo kwana California. Ha moya o hala o ne o theuwa. Me o kanela ho bua a kopana le modimo. Me o tloa mo o tswela pele a gona o tsamaya ka ntle o melangwana ya hae. Ke bone mo hlabathu bana ba robetse ba jirwe ke mofitsi. E se letho a se sireti fela. Me dinga ka di fiti dire. Ho fedile ka bona. Baratu ba bona ba hobukane ka hare ho bua mantsoe a o katela a ba ka buang ho bona. Go thatso. Empa ba kopana le modimo. Me ho tloa mo hlanga ho tswela pele. Bana ba fetuile. Ba phila ka mogwa o fapane. Ke bona mosadi a itshwereng hampe kwana strateng. Ke bona le tawa. Kwana pakeng tsa meaho ke bona moikaketse kwana ka hara kereke mefuta eo yohle e fapaneng ya batho selemo ka seng se setjha ba phetla letaphelo letjha le ho leka ho etsa ntho e fapaneng ho leka ho etsa ditukiso le ho etsa tseo tsohle ha ba ke ba kopana le modimo hang mme o tloa moo ho tswela pele jesu o boleletse ba o tloa moo ba neng ba dutse mabatueng a moriti wa lefu.
Ah, say
bo bona kere ha motho a batla o fitlhela ke phetwa ya nnete a ke ya kopana le modimo sefahlelo le sefahlelo me ya kopana le yena ka nako engwe iba akare ho tloa mo ho tloa mo hlango ka ba motho ya fetile ke tseba ka boiphihlelo ka morao nako ana kere ke tla phuthe e pote a le tare mona le tla be le nena na ka maphilo a lona botsa le tla tela dintho le be ya dintho a le tareng.
Brother, let me give you some advice. If you've never met God,
how is
face to face, let me tell you something. You
say that
all.
Dula mono fika lo kopana le modimo ibe o ka supa morao busumbo ba selimo sa secha se o ka monana wa hao isinle hore ke petle le kapela lecha ke yenze kano encha jwale empa ho tloa mohlango ho tswela ke kopana le modimo ne bo phile ba fetuwa me di ntho tsa fapana me ntho yohle ya e bantsha ho nna hape ho tloa mohlango ho tswela mohla o kopana le modimo. A se o kopana le selemo se setjha re tlo tobana le sona metsotsong e mmalwa ka morao ho nakwana dihorentse ka bampedi le halofo ke ya kgolo mohlomong ka tlasana ho moo re tla tobana le selemo se setjha sefahleho le sefahleho re tla kopana le sona ka dikano re tla kopana le sona ka dilekane re tla kopana le sona ka maikemisetso a matle re tla kopana le sona re ntse re 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 tla leka ho phetla leqaphele leshe re tla leka ho etsa ntho e fapaneng ho hohle ho lokile ke ananela ho.
It'll never be eternal.
Mwina ekeke ai babo sa fele mo fikela go kopana le modimo pele. Ha o kopana le modimo pele, ne o tloa go tloa mo ntwa ka nngwe e a fapana. Ha re rapeleng re sa ina misa di hlotsa rona.
Lord Jesus, Son of God, I remember this.
Morena Jesu mora wa modimo, ke hopola mohla ke ne ke kopana le wena morena ke hopola motho ya madima a be a soto ya phela bophelo ba boitshwaro ke sa hlahlwaele ho nwa kapa ho gambola kapa ho tsuba kapa tse jwalo empa ka tseba morena itse ha lefu le kgukgunela ka hara phaposi ya kokelo dilemo tse ka ba mashome a mabedi tse fetileng ho ne ho ena le ntho e haellang bophelong ba ka.
There I met God, and from that time,
mono ka kopana le modimo ne o tloa mohlango ho tloa mohlango mo rena ke likile o sebeletsa o phelo ba ka bo fetile mintwa ka nngwe shebe a ifapane ke thabetsa ke le ka kopana le wena mo rena.
And tonight, facing the new year, I'm glad to say that I can.
Ni busung bona re tobana le Moses secha ke thabela ke gona o tobana le sona moyo wa modimo o phela o dutse pelong yaka.
Give us experiences, Lord. Give us of that.
Re fe bi pitlo ba bongata morena. Re fe o luka a hao le mohau. Re tshwarele dibetsa rona. Mme re ke re pile selemo se tlang o morena modimo ka boiphihlelo. Ba hore re kopane le wena le maphelo a rona a fetile. Bana ka sena morena. Re tshwarele dikhaello tsa rona. Ke nya ka hara rona moyo wa hao halalelang. Re etelle pele le hore supisa tsela. Ntate modimo. Sikiti magolo a rua mashuma tsheletseng ke yena e tobane le nna. Mme hona le menyetla ya kopano le ka bo phara moe ika mashune a dikiti a tisa ka dikiti le dikiti le dikiti tsa ba hetene ba tala ba rapelang diseto le ba jwalo jwalo ba katlang wena o morena modimo ka moya wa hao o ditsimpilong yaka ke tobana le altare ya hao bosumbona le o tobana le wena le hore nthuse o modimo pelo yaka e tukiswa ke tshiseo ke a o rata morena ke inela ho wena mosebetsing nkise hohle moo batlang ho nkisa teng nthume hohle moo batlang ho nthuma teng morena bua fela mme ke tlaya hlonolofatsa kereke yaka hlonolofatsa moena nevel hlonolofatsa batho bana bohle baeti ba menyakong ya rona le badisa bana ba tla bua nako le nako mantsiwa ana ho tswella ke a rapela modimo hore o tlo hlonolofatsa tshebeletso ya bona hlonolofatsa moena nevel hlonolofatsa moena juni jackson moena bila bareri ba bang bana bohle ba hlonolofatsa ntate re fe selemo se seholo ka sekete makgolo a robong mashome a tsheletseng.
We Lord who know that we have met you.
Ona morena ba tsi bangwe ba ndire kopane le wena sefahlo le sefahlo le utsi ba se bolalang ke utswala la bobedi ke moyo wa hao. Re fe mo hawa hawa bo sa fele. Ho sebeletsa. Ka lebitso la Jesu re a rapela. Amen.
You love him?
Hallelujah.
19
Le amorata. Sikete magolo a robo mashome a tsheletseng e se be hore ke petlile le tapele le cha e se be hore ke le ka o kala bophelo bo botjha. Empa e ke be hore ke kopana le modimo mme o tloha mohlango nakong eo ka fumana kgotso e fetang kutlwisiso ka fumana thabo e kekeng ya bolelwa le e tletseng kganya ka fumana kgotsofalo e sita le ya lefu le ka ntlela ke tla dula matsong a modimo motsotso ka morago ho hula phefumolo ya ka ya ho qetela ho sa tsotele e se tlang le se tsamayang. Ba ka nna ba e ruthuta ka dibomo sonta bosiu ha ba batla ba batla le pele bomo e qeta ho petsola re tla be re le kganyeng le yena. Amen. Ha o letho le ka re ntshang kotsi. Halleluya. Ke thabile haholo ha ke kopane le modimo ke thabile ha ke kgona hore ho tloha mohlango e toboketse hona mono mohla ke ne ke kopana le modimo ntho ya etsala ho nna ka fetoha ho tloha motsotsong oo ke fetotswe ha esale. Ke thabetse ho tsamaya tseleng ena bosiung bona jwale ka bopaki ba kganya le matla a modimo nthwaneng ya kgale ka ntle mona ya ba modimo wa theoha le o mpha mohau wa hae le o mpholosa le o mphodisa le o ntlatsa ka moya wa hae mme ha nke ke bolela evangeli ya hae e leng yona hlompho e kgolo lefatsheng. Ho tloha mohlango ho fitlhela nako ena ha ke so itshole empa ke tletse teboho ka matsatsi ohle mme ke tla etsa jwalo ka bosa feleng hore ke kopane le modimo. Modimo a le hlonolofatse ke hantle moena never.